Hey Nairobi, I'm your host Nyanga Walter, and you're tuning in to the Nairobi In podcast.
Yeah. Why is one? I don't want to come believe I'm a champion. Right here. Yeah.
If I get a boy like you, don't stop on it.
Yeah.
Then I'm going to try them things that will stop on it.
Yo, Miami, sing this. Yeah. Hey.
When I'm fresh on the body, that car.
Raburans Radio, in ile mbaya mzee.
Yo, hey. Tebu niende maji.
I need to drink a water. Rada gani.
It's been a long week, bro. Hey, but hii kimesha raga ni aje, like nimeona like Monday ilikuwa tu juzi, then it was a holiday, now it's already on a Sunday. Good morning on a peaceful Sunday when the wicked have left their houses. The wicked wameenda church, jo. Sisi watu wabaya ndo tume isi wa holy ndo tumebaki kwa manyumba. How's your week been? How are you? Hebu niambie uko aje. Mimi niko fiti sana. Nafurahia kuungana na nanyi tena. Hey, shout out to everyone who had listened to our previous playlist. Hey, I saw my comment hapo like yeah. Comment lakini like, utufollow bro. Okay. But niko tu fiti kuona wasa wana engage. Kuna sometimes kuna kwanga na polls, sometimes kuna excuse Spotify me allow comment. So minaza comment hapo kama playlist mekubamba ina tunajua kama kubamba ndio tutafute more and more songs of that algorithm kubamba zaidi. Brother gani? Mimi niko tu fiti. Hii wiki nayo as a sales person I've enjoyed. I don't know why, because my moveset, so in my profession, I'm a salesperson in pharmaceuticals. So most horses wanakuanga pesa za ma NHIF, the insurance, on the second week of the month. Because the first week of the month, most hospitals, facilities, zoo kwa hiyo time ya kulipa rent, ma mshahara za wasi. So they usually don't like buy bulk orders at that time. Asa jasa pecha nini? So pesa ya NHIF ikiingia tu kwa account zao in the second week, that is when they procure medicine for their facilities. So I've had a good sale this week. Nasikia tu fiti. Shout out to all those customers. And kuna customer mwingine jo ni nan, like it's a mission hospital bro, like it's just okay, just love my job. Like go to fiti. Hope chaja boy ukiwa hapo bana chenye unafanya. Upo unaipenda. Sipsuwana. Lakini playlist zetu ni wazimu bana. Ambia DJ wako a play ngoma latest manze. Manze DJ na play jengo ma 2013 say like the fuck fam. Tuko 2023 hata sijui tuko 20 ngapi. Tuko 2023 bro. And the nigga is playing a song from 2013. Tune into Raburans Radio, get to the best music. Kwanza like Timo is coming back to like producing content. I'm really excited for him kuja back create content. And you wasn't talking to a mush of people from Guyana manze. Because Guyana people, not in your country, you may realize juicy. Na TikTok too. So like, trending sometimes in that country. Timo is coming back for you, Guyana guys, people from the Caribbean. I think Guyana is a country from Caribbean. Kuma Trinidad and Tobago. Because a lot of our audiences are like dancehall oriented listeners. Yeah. If you don't want me to talk about the mechanics of like production, like killer podcast or killer content, how's it gonna like audiences or listeners of this algorithm? Ujeona kuna TikTok ya horror mse, kuna wase TikTok zao tu ni za horror, za nyata wewe ujui, juu algorithm yako siya hiyo. Ah, blablabla, bullshit. But yeah, uwa watu wa Guyana bana, Timo is coming back. Eh, my life session starts like wheat. You got to fit in. A lot has been happening. Last week, siku create content. I don't know, can I create? I don't know if I'll put a, I put a podcast on Sunday last week. No, I didn't put a pod, I didn't put content on Sunday. And nilikuwa na shughuli. Eh, manzai lakini, like, ah, sisi salaried people, pesa na isha ngatuna siku moja, yani. Like when you're done with bills, you're done. Isha ni kwa ngatu, bro, na jio palifea hiko, na food umejeza kijani, bro. Cause, I'm really, I was, as in, yeah, like, something to do that is giving me daily flow of money. It's genius kwa nini. Like, sister lari niggas, bro, eh. Like, you're not in Africa, you have a big, a bulk of money. But like, in one, two calculations, bro, like. Eh, salari niggas, bro, niyaga lagiri. Eh. But those customers who bought purchased for me, man, say, eh, aso ni bamba sana. Unaitutage sinye maji. Yeah, 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 meweza. So let's go to the to what has been happening this week. My random thoughts. And what has been going on. Yeah, tuki mashup, tuki songa, bro. So me listen to a lot of content, audio content, because I really want to focus a lot on audio, pure audio. Hata sijui kama naweza kuona, mnaweza kuwa mnanionanga on TikTok like I'm producing content online. So nilikuwa nikisikiza a lot of audio content kwa podcast mob. So nilikuwa nikisikiza podcast ya Mkenya fulani. Don't know if it's okay for me kutaja the name, but and she's like one of the top content creators hapa kwa nchi nzima. Eh, that's like me, she's my frequent nidem. So she's my frequent person who I listen to her podcast. Sasa na podcast hapo leo imejiandika ati, I stabbed my own ass, bro. Kama unasikizanga audio content, I know you really wish you ni nani. Saki kwa kama Brian. Brian Mbwega. I don't know, you're a lawyer. So staki kwa jiwa mstiri. So like, kuyo diyo manana retuvenye, ali have like a bad date on the first day. Bro, drama po drama. So nukaza kusikizawa podcast. Nikafika like daka 7, nikuwa like kurefu sana. Niko daka 7, niko like, if I was a nigga and a lady pulls such a stunt on me, bro. So we dema ati, alikuwa na date, alenda date. Lafa kata wakeja boy bana. Sijua kapasua glass, lafa katieleza. Akangia glass imepasuka, glass ikamrarua haga, bro. Shit! Na mini chali. Like, it's your first date. Like, kwa macho ya tatu, like, hey, me, I can't do that. Adi things maza kuwa line on her life venye, mikuwa kiapend on her previous relationships. Hey, yo chaos na yo norma, mse. Bro, imagine date ya kwanza, bro. Leta dem kejani ya shapas on glass. Lafu sijua na slide aje, anakalia glass imepasuka, bro, anarua haga. So atimea mpeleka hosi kushonwa haga. Like, ata hapo kwa reception anza kushanga, wacha, hey, kwani, was this an accident? it's not okay to talk ill of people, but it was like, I really wanted to share it with someone, and I cannot share it with my, with my pastor John Zang Shanga, eh, nazaje kumpigia story ya vitu kaa hizi. At least ni ya biye nyinyi ma audiences. Marikatusa, let's go to the what has been happening this week. Eh, what has been last week? Juu hadi niko na content kwanzia? Yeah, last week, so jika mdiyo nogu story ya Kitengela. Ati mademu wawili walikuwa naekea msee mchele. Lafu nyuki zikawafuata, bro. The fuck? Nyuki! Na Kitengela nao yikuwa noma. Kitengela is a nice place, but wagopa wakamba mse. Hiyo place wakamba na wamasai wameja. And hapo ufai kumess na hao watu wawili. Ega kwa time liko because there was like that a period of my life like katui ya CV I stayed in Kitengela. Nilikuwa job huko hivyo. So like ungekuna tembea TV kwa streets bro, unapata tu Omasai ka 10 wako na mapanga kwa malongi. Now it's not a big deal for them. Eh bro, masila, mkutuna masila na mnetembea hata hiyo asubuhi. Lakini place kulikuwa na like, place nilikuwa naishi kulikuwa na like kama kime Kenya Meat Commission hivi. Ati butchery, not a butchery kubwa. It was a slaughterhouse. Yeah, yeah. There was a slaughterhouse there. So like a lot of ndawos were chilling there. And it was a market where kambas used to come and sell maembe. Juu, eh, nao kitengela singawa ikosa kula maembe bro. Kwanza nilipata kama, ukipata kama maembe season bro. Ata maembe nizafika 10 bob na maembe dodo bro. But Kitengela is a nice place, but it's just an amkamba, I'm saying. Anyhow, say, anyways, imagine how easy ile yenye nyuki moja ndio inaanza kukuja, unaipiga huko. Eh, kwani nyuki moja inadai aje? Eh, zinakuja mbili, zinakuja tatu, zinakuja nne, zinakuja 1000. Eh, hizo nyuki nayo noma. Eh, bro mineza. Eh, pa bro. Eh, zuzilifuate. Eh, but nyuki nayo zi. See. Eh, ogopa mkamba bro. And so those people took themselves to the police station. So now I'm a police. Wanafaa kupigia anyone mwenye kwa every police post yenye msema kupata ni bio hivi na hivi ndio apate hiyo msee. Manzee wa watu wote wote yake jo ama ni aje. Eh, ufai kuibia msee. Eh, maisha ni ngumu. As you can know and as you can as you have been listening, mimi ni mtu wa comedy. Green kwa kichwa na mimi maybe after supper, so I meditate a lot, if you know what I mean. So nilikuwa nataka kuendea mali kwa plug wangu. So like plug wangu ilifika mali, sijui alikuwa anaficha white ama nini. I usually like trust on plugs, but I think badilisha pedi ma plug wangu juu eh ithika. Eh, mali mastudeni wengi jo, eh mali zuko counterfeit as fuck. Sidai zama counterfeit. So nilikuwa na plug tu mali fulani mmoja na kuanga na mali. So umse ikafika mahali akaja kanisho, eh ati bro mimi siko maeneo but kuna boys wangu wako huko huko, so mimi ndio nisa kupurchase bag. Ambia eh mimi ndio nisa kupurchase bag. Eh bro, nimesikia nimeendea manze intern nimeendea intern wa pedi wangu bro. Eh plug mawasi wasi. Aje mimi utanga job tu hata naweza vatu shati na vaya tu za viatu zangu za black nimezipiga rangi. Nakaa tu mzee serious. Lafu napiga fika hapa napata intern jo eh plug makugwaya. Sijui ashaishi kwa ama nini. Hapo tu sina sana mahali sana mahali. Eh niko zile za like nigga, kwani who do you think I am? But hii ni mambo ya paranoia. Zimse hadi kaanza kuambia plug mwenye hiyo sasa boy wangu anaosha. Eh. Eh, kwani umeleta magwaya huku nini? Hadi boy ashakuwa tu magwaya tu hivi. Lakini eh, wewe siwezi buy mali kwa plug magwaya. Hadi umse sikuba hiyo mali. I think ni sana tu eh. Uboy kana tenzi yuko niuzia mali. Anaweza kwani mali uniuzia mali fit. Mtu nimengoja plug wangu. Eh. Lakini noma. Eh, bana ma maforeni ziko huko minje mingi. Na hata si maforeni, mabitu wameka kwa hizo mangwai. Juu, eh, tika na mgwai mnaza pata counterfeit mbaya. Tikuna day, nikuwa nenda kutembea like my name was a place in it. Was some place called Vitethi. I love going there because I was living there for like a period of 3 months. Vitethi ni kama, ni gira tu fulani tu Ithika road tu. And you come to Vitethi, then you head to Thika. So Vitethi is a place where I used to live. So mimi utembea tu huko cause kuna sceneries like unaweza kufika mahali it's just flat land, then it's the end of civilization on that area. And unapata area ni flat, alafu like magorosa naishi tu mahali hapa hivi, alafu the next ni flat. So mpenda kwenda chiloko kubai mahali. Sasa nimeenda kubai mahali kwa plug mwingine. Eh, kufika hapo napata jo mahali imestampiwa bro. Like unaweza jenga kuvuta ngwai na riz imestampiwa, like imepigwa stamp. Ilisema tu zishiki imali. Ni my paranoia cannot allow me to take like just new weed hivyo. Nimeziwa mali place mgeni juu kuna best yangu amenicho before tuende huko chini kwa dam site mzee. So you grab some two spliffs alafu tuende huko down. Bro. Spliff imepigwa stamp bana. zizi. Nisema siwezi medio mali. Kangaja tu pedi wangu wakunje. Ama tu mimi kwa paranoid about kuchange mali. I don't know. If you are so comedy hapo unaweza niambia kama una changing mali. All of a sudden like you can just go somewhere and just take mali. Me really trust. I have to trust a plug, bro. But na for that ni trust, listen ni kwa best yangu. Uyo maybe yo best yangu pale anataka kununua ndo naweza iva. But ati mimi mwenyewe atinatembea tu hivi mtaani na reparatu atinaweza parabu ingoa tienda pale. Yo pale ni but iko sawa, iko tu sawa. Mkwa ni mkwa report ya Netflix hivi. So I was like watching some documentaries. Nikaangukia documentary inaitwa Free Money. So like Larry Madowo ako in partnership with it. So Netflix wameleta hiyo documentary inaitwa Free Money. So ni ya Kenya, it's like a Kenyan community in Nyanza wanako experimented na a big company in the US. Wanapewa like a period of 4 years, wanapewa tu, everyone in the village is given free money, see, like free fucking money. And I was there like, the fuck, how can this happen? So like these people are a charity organization. Google iliwachumia to do fulani hapo hivyo. Kawambia ati we can control let's see if you can control a society for 4 years by controlling the financial system to an experiment itakuwaje. So like si huko majuu wanaifanya asa kama project management, but kwa grao kuna wasako grao wanafanya hiyo kazi. Kuna like people wenye who are doing that free money management kwa grao. So like tuko naona how challenges they are happening. Alikanza kujiuliza ati sawa wako registered, data analysis inachukuliwa for everyone in that village ndo wapewange free money. So anyone who's 18 in that village anaangushiwa do. Siju ni every week ama ni every month, but ini pesa inaingia all the time. So they were talking about the challenges, as in kuna wale wenye mseme hivi alikuwa mitumwa kwa duka, saa ya census inafanyika, hiyo pesa ishamtoka. Hiyo pesa ishamtoka, as in ilikuwa tu weird because like people cannot do like God-like activities on people like and expect to prosper your design. As an operator, we funny say like I was a cani. So 4 years wale put up a lot of money on that village one inaweza kuaje. Bro, sio kwanza kuwa na mashida zingine mingi. Like shida zao zikaanza kuwa mingi. But this organization inawapea money just to sustain their basic needs for a good function. Mmesikia story ya wasa wanasema ati hata Elon Musk ashaongelelea story ya one day in life itafika mahali serikali itakuwa inapeanga watu like a living income. Yani wewe kuwa resident kwa nchi unalipwa tu. There's some countries that have done that like Sweden. So they are trying it in Kenya. That's why the documentary Free Money imekuja. As in how life will be when they are giving you everything basic. Uko na pesa ya kwenda hosi, uko na pesa ya kukula, blah blah blah. But was it kuna pesa ya kupanda ndege ama kupanda dinga just to make sure you are operating on that local level freely. Ilikuwa tu interesting sana. So enda pale Netflix bana, search Free Money. Go watch that thing. Mupo na kuona hizo stuff tu ni bamba sana. So naona gani, you know, I think I really watch like weird content on Netflix. sasa hiyo Netflix kwa 250, and through that banner we as Rabras Radio got in a partnership na kampuni fulani hapo just for you cannot see wataja. So we are giving out like Netflix packages, yani So it's at a very at very affordable prices design yenye. Like say Netflix free natoka. Sijui kama umepata your message kwa Gmail yako ama simu yako. The free plan is getting out of Kenya. I think they are using free plan to get users. Kukutamanisha yani. It's just an idea of marketing. Because they saw it, people saw this coming. And Ramuran's really tunakuja hapa tukusort hiyo issue jo. So, ni 600 bob. Kuna email hapo kwa link ya bio, hapo Spotify, Castbox, Apple Music, even on our website, if you're streaming through our website, utapata hapo kuna widget. Unazaenda hapo kwa widget ya email, just text us on our email, kuna daiyo stuff. It's only 600 bob. Imagine premium na lipa pusa ngapi, and it's absolute premium. Mimi mekwa nikitumia for a while. Nimi consume for like, one year, umse ya amekwa plug wangu for a while. No, Netflix. So you need plug my stuff. So I've come up with a partnership with them. And support us all here to PSC Rabonans Radio to gain. So ni 600 bob too. Bana jo. So unakakwe prepared ni 600. So go to our Gmail account. To chat kwanzi hapo, tubonge kwanzi hapo. It's not Instagram business. Staki tuenda ta WhatsApp, nini. Elatu kwa email yetu. Bubu wapu kwa Rabonans Radio. @gmail.com. Tumia hapo bana kwa nda hiyo package, it's a good package. Kila kitu, manzi hakuna access, yani inakupea access ya everything for only 600 bob. Kwa hiyo premium package kwa Netflix, I think it's like 1400. Mwajisave sana manzi. So get your Arabflix package. Tumelea kuzili kuboka. Bro, wali mbuka ndani ya pote. Itakuwa hivyo bana jo, hii ni Rabonans Radio jo, to support bana. Kama unasikiza shit yetu, na umetutambua sana, unafeel tuna kubring good music, we can bring you good services where you are. Because us ourselves, we have skills of sales, tunafanya sales kama like profession, why don't you put it on our platform that you've grown it. So kama una daily Netflix package, unaweza ingia hapo, unaweza subscribe. Kwanza Kiatraka Chronicles. So nimekuwa na best yangu like juzi tumekaa mtu tumetoka job. We had a delivery in one of these big hospitals here in Thika. So tukaenda delivery na he's a store attendant. So ni best yangu mchi na ni mse tu. He's a good like guy. So mchi na. So tukaenda tukaenda delivery in that hospital tukatoka tukamtuka na medi. So tunamedi, tunabonga. So tukona kusama, stories za Kiateka, how like, unafaa kuwa na skills in Nairobi, weka mwanaume. As in, these are intrapersonal skills. They are not interpersonal. Najua interpersonal skills ni skills zenye unashare na watu wengine. But they are skills that are intrapersonal skills. Kama kuna skills zingine kama za wizi, for your personal gains. It is not for like, interpersonal unit tender with DMC, but for your own personal gain. So as such gonna listen, like what scenarios has that ever happened in your life that those intrapersonal skills really helped you? As a means of matu yang cause yaki yuniaki aja ni perusa kuja kusema hapa. But sasa mimi my opinion on my own intrapersonal skills. Sasa niko na medi nika na kusema, kuna siku ingine like wizi inaweza kusaidia. So kuna time, nikiwa like, nikiwa last year. Last year. So hivyo last year, kafika mahali. Kafika hivyo last year, kafika mahali. Design yenye, maji simeweza, ime slap. Nifiti kuwa na bakery karibu na maisha kwa nyumba yako jo. Ndo bika zimeweza. So, ilikuwa some point in my life enye. Like I was in my lowest point of my life. Sasa, nilikuwa in my previous job, I was not paid my salary. Because at that point, nilikuwa tu ile mischievous, you know, like. Kifika mahali usha kwa bazenga, wanazanga kuona yola threat in the company. So, siku lipongwa mshahara at that time. Sami ni mtoi, Edi masema, amlipi mshahara. Na utaki kuambia mbosi amlipi mshahara. I'll stay at work. Najua pesa itaingia. Itaingia. The management of that time, kwa hiyo job nilikuwa, wakasema, kijana, unajifanya, unajua sana. Hatukulipi tena mwezi wa pili, mwezi wa pili. So for 2 months, sikuwa nimelipanga rent, bro. But I was in good terms with the owner, because ilikuwa like nyumba ya mse. So mse akasema, nakujua umekaa hapa sana. So when you get your shit together, you'll pay me back. Because ilikuwa like, this is makaja tu za 5K. So mse alikuwa na, ni boy mdogo. Anakuwa na sister yake. So I was living with my sister and I was going to work. Hizo tu stuff, tu za responsibilities. Asa sijalipa rent miezi mbili. Sa umbo mse, in his life, the owner of the building, aluzianga agent, iyo keja. Sa agent akasambanga, kila mse, ahame. Bro, sijalipa rent miezi mbili. Wakasema, kila mse, ahame, one day, kurenovate iyo building. So these niggas, wakasema, kila mse, ahame, wakapia wase 1 month. Bro, I'm not yet being paid for those 2 months. And my things, bisitangu ikona vitu. Kumbe, me was just like paranoid. I want to do some math. Niseme, datuaji hizi vitu zangu. Juu agent ameingia, atanifungia keja. Aka realize, hii nyumba ijayi lipua rent. So your agent, the new owner of the plot. Akarealize, kuna nyumba fulani pale second floor ijeli po rent. Kapiga padi. Bro, me was chilling with my bros, kutu umo, sama mabro wangu siwaambi. Gina Bobby na Ricky, siwa show shit. Cause, I'm that guy of like, najue kienga stuff. Acha ikaniume, mimi ni mwanaume bro, acha ini niumie, huko mbele. So I'm not telling my friends, cause I was living in the same estate na Bobby na Ricky. Those are my friends. My bro zono kwa nakangana sana. So sijawa show hadi. Samu wenda katu job. Nena kwa bro wangu. Jika luleni. So nena kwa bro wangu. Nikishia. So sike zangu imefungwa. Kafuka like month 2. Nena kuja kuambiwa. Farm. Zikutuzako zitauzwa. Wanataka kubomwa hadi mlango. Nikata kujambia umo na yo noma. Na yo umo sa plot ya wachekangi. Asa, saa nikutuwa frustrated. Nikata kujambia, manze nizafanyaje, nitoe vitu zangu kwa hii plot. Na ni second floor. And everyone has vacated. Plot iko empty ni mimi peke yangu, na kieteka wapo chini. Na kieteka, anakuanga dem, ni kama like, Ukwe na magoro, ukwe na Nairobi, alafu ude mflani wa wacha waseme mpati umpi yangi jo. So ude, malakua tu mse tu mingine tu. Alakua tu beshita yungi plani. So mse akuja kuniambia, haka nipigi sumo kanisho. Uki ateka banyako hapa, mwenye nyumba, anazauza vitu zako. Jipange. Sikio ude makanipia kifungu. Sa nyumbani kuna padi mbili mse. Padi ya kwanza, na ya pili so. Utaka survive in Nairobi, if like you're not paid rent, don't like close your house with the padlock. Kunganga na japi. Akiateka cannot close your house when it has no padlock. It is against the law. I don't know if you know. Now you know. Because this is Rabrance Radio. Now you know. So misi kwa nafunganga keja yangu na. That party. But it was place was vacated. No one was entering that plot. It was imefungwa. But it was going to go keja. Ode makanipeanga kufungu. Bro, nikaamua sasa, ni hitman season. Kujibia vitu. Uzuri wemi wa show hapa. So last episode nilio show hii mochu niyama wachi. So like, wachi wa hiyo kota nukuanga best yangu. Likuwa na, tunaiva na yeye. Aki. God bless the Mary Jane. Mary Jane na kanga najuana na watu wengi. Ama wewe ufanyangi join na watu wengi, wewe unayenisikiza. Wewe unayenisikiza, najua. Mary Jane inafanyanga, unajua. Watu wenye haujui. So the watch of the court was my friend. So kumleza watch, uyo watch, nikamisho. Nianje bro, bana, mie nyewe, siyazi kudanganya. sijalipa rent na hivi na hivi, namsha tu story bla bla bla. Ya kanisha wewe, the right time kusafirisha vitu umo teko kama saa 9 saa 8. So hiyo time kwa sababu nilikuwa naishi wengi Manyanja Road, isaidia ya Manyanja. Juu hiyo time saa 9 kunanga watu, mapolisi wanamwasha na mapost. Wameenda kudozo ngoje shift isha waishi, waishi hawatembea hiyo time. So wewe saa 9 ikifika usiku ujipange vitatoa vitu zako kama mtu tuende juu Manyanja Road. Hiyo time yenyewe wa mama kutoka Kayole wanaendeanga mali Marigiti ndio wakuje wauze 6 Kayole, Kayole market. Like people are hustling in Nairobi, in Nairobi. Msee, saa dili meivana, ni sisi tusafirishe, ni safirishe mali, saa tisa usiku. Bro, nikienda nika meli, saa siku moja nika chukua, saa si niko na kifungu ya inye kiateka alifunga nae, yule andi, alifunga nae, na niko na yangu ya, inye mi ufunga nae. So, tukata pige sabi ya kusafirisha, nika jambia sisi safirisha vitu mara moja, nika jipia 3 days target. So, nika sama cha nisafirisha, nika sama nita safirisha very important stuff. My computer, my screen, my theater, my gas, my sufuria. Sufuria na muhimu mzee. Eh hey, bro, hata kama sufuria ni 120, ndio pata sufuria mzuri, it takes a lot of time. So le hizo zile sufuria ni inherit kwa paro, bro. Kuna zile tu sufuria fulani yuko mtaani kwenyu yenye hadi maybe mko mkiitumia kuanzia ukiwa mtoi hadi saa hii. Hiyo sufuria haijai beat. So sufuria kaizo msingewaacha. So kaje pia 3 days. Bro, nikaanza kusafirisha vitu 3 a.m. in the morning. So every night 3 a.m. in the morning. Sasa nilikuwa nakuja. Nakuja na ingia kitu saa hii. Saa hii ukitaka ule andia kuangi hapo, ukitaka na kuangasha funga gate yuko na dasafi. Yaani sio wewe bora usishikwe. Wewe safirisha mzako lakini bora ukishikwa. Ukishikwa ni shida ya shida yako. Manze umo bro, kwa ni boyo umo bro, lazima kuwe mjanja. Lazima kuna medi. Una medi. Unafikiria unaona? Una nyota ya tatu, macho ya tatu. The third eye. Sasa nikaanza kujipiga hesabu. So saa 9. So mimi naingia kwa nyumba kitu saa 4. Naona TV. Hadi kwa nilipanga tokens kama za so hivi. Kwa sababu naishi kwa bro wangu. But lazima tokens kwa hiyo nyumba ndio nikikaa mnaweza ona TV chini ya maji, but siwashi bulb. Sasa mimi nakuja usiku naona TV. Nafikia saa 4 na park. Na park manze TV, na park computer, na park computer kwa gunia. Nzi nasafirisha. So sasa usiku mimi huyo. Na jog naenda hadi kwa Four Travelers. The one I took like TV and gas. Day 2, hiyo the next night nikachukua masufuria na computer. Hiyo day ingine nikachukua curtains. Hiyo day ingine ya mwisho nikachukua sofa. Saa 9 usiku mse, nasafirisha vitu for 4 days. Na ni kwa mat bro, nasafirisha kwa mat. My tattoo, I'm taking up. So ikafika mahali, yesterday day 2 niko na gas na computer. Like nikapanda Four Travelers nikakaa hapo tu mbele. Cause hiyo time Four Travelers yukuwa empty. Ndio hile tawe chukue wa sayo kutoka Marigiti wa kileta mali Kayole. Mse nimekaa hapo tuna makanga. Ndio nda kwa zileza. Bro mea mwakurudiocha. Yasa u makanga in his head. Kwa zileza like. Au mse nataka natuma Machakos Country bus aishie tu webuye. Lakini kanda kucheka na jambia, msa kijua. Sasa ile saa tukutuma boy watatu hapo kwa hiyo matatu for travelers. Uzuri for travelers kuna space, hiyo 3-seater hapo unaweza weka vitu zako. Sasa nimesonda hapo tunacheka na mjoo. Bro kijua safari napiga ndo nipate hii mahali si mchezo. But that is one intrapersonal skill I had. Bro niliiba vitu zangu. I stole my things from my previous house. Am I a bad person? Please don't judge me when I... Don't judge me. Bro niliiba vitu zangu mse. I thiefed my things. Nikachunia hiyo wochi. I was so proud of him bro. Usikue wochi mtiaji bana. Unakuwaje wochi mtiaji? Umbwa wewe ukiwa wochi mtiaji. Bana jo, at least my best story how I stole my stuff. Like I felt like I was feeling so bad because kuna time nilihamanga you're like in those period of 3 or 4 days niliamanga time fulani kama like kwa toka kwa match nikaanza kujiuliza eh hasa unafikiria aje but in reasons nikosela like eh mimi ni ule mse kama naweza toka saa 9 usiku na mali sinianza ibis ibis ya kuwapona kuwapona masikio jo kuwapona masikio jo msikiza ngoma zetu but eh it was a good voyage yeraweza andika ka insha bro wangi kwa primary school nilikuwa nimekwepa hayo mashimo kabujika. Sasa kuna time nilibabanga mattress and blanket. Eh, hiyo sana nilichoma. Hiyo ndio nani nilichoma. Eh, mpaka nikaanza kusema, eh, sasa tutakuwa na kani ni hepa na kani ni kwa na hepa wife. See. Ah, maybe ni kwa na hepa wife. baduki mattress kwa pepa. Not even mattress, blanket hiyo duvet kwa pepa na mattress ki 5x6 kwa mkono, see. Nahama kwa mat, unahama like a G bro, unahamaje na pick up, kwani mini mchana, kwani mini mama ni hame na pikipiki, bro unahama kwa mat bro, unahama for 3 days like a gangster, like a gangster. Next week, kuna holiday, so job yetu like kuna asamuwa inakuanga, agi media, thank God for working in a good corporate, like, there are good places out here you can work. Pesa ni kawaida, but it's just some nice places to work. So say I put up a formula of like kakuna holidays, half of this team goes with holiday, and the next holiday the other half of the team head on to next. As buna switch to meet, alternate to give up. You at least siku kusikose sales na at least wasa pumziki wa meet their people. So like hii week ina come ni iko na kuna holiday ya 20th. Hiyo ndio ile tukao mashujaa day nini? Ni mashujaa ama ni tabu niangalie. Sisi tutakuwa nini? Ni mashujaa day, mashujaa day. Mashujaa day. So like next week mimi nitakuwa off. I'll post some content on that day on Friday. Itakuwa on Friday. Baada leo nitakuwa post ya content. And next week too is like actually feel me sijui kama it's a theory or like it is my thought ama nyinyi mnakuanga naye where like there are some dates in your life that you really celebrate or like you are embracing them because they hold special meanings in your life. It can be your birthday, it can be your first day on your marriage, it can be your first day of work, it can be your first day of just first days tu. Kuna zile like first days unasamanga, hey, may I treasure this day. And people, some people take anniversary seriously. Me, I don't take anniversary seriously. I don't know why. Because okay, I get kini mechoma. But sasa, mimi, I have this day where like me, my mom died on 18th of October in 2018, I was in second year. So like I actually feel like that process when my mom was almost when her last days and what I was going through in my life on a personal level, they were like aligning. So like her death changed my perspective, my life and everything. So I'm feeling that day in a kwanga like a new year for me, I don't know, spiritually. A new year for me spiritually. Don't know if I'm making sense. This idea, like this, when this day hits, it's like a new me. I need to have new resolutions for my life. And like October 18th next week, I want to celebrate my mom. Like, it's just so cool to have like a proud queen taking care of you. And shout out to all queens taking care of their babies. And if you are a babe, manze, you want to take care of your child, like, it's so good. I was a mama's boy, chini ya wode. I wasn't showing it off, but I was really enjoying the privileges of being a mama's boy. Sikuwa na show it off, ati. Niko tu hapo, najua kuna ama mama's boy wenye una show off, bro, like. Bro, like, it's really weakening your masculinity, but me, I enjoyed the love of my mom. So I really celebrate her, and nimekuwa niki feel like I want to move on from something, blah blah blah. So like next week will be a good week for me, and I'll celebrate my mom. Bana bana jo a podcast hope na kubamba na kufurahisha. My mom as in ile as in nadi nilikuwa na made how like mamangu alikuwa anachunga nikiwa high school, how she protected me cause mimi nilikuwa gaidi bro, like for real mimi ni gaidi, but I am a smart gaidi, a good gaidi. It's like I am a chilled gangster. lakini mimi nilikuwa gaidi nikiwa mtoto, so like I was in a lot of trouble when I was a kid, but my mom was there protecting me. On akuwa natambua shit, akuwa aniprotect. So kwa time fulani mzee wangu alikuanga mzee wa debe, I feel like my I took up my father's characteristics on music, because my father was is so diverse on his music playlists. Yusikiza ngoma kali kwa watu rika yake. Kwa watu rika yake, like, he has fine, any taste of music ni safi sana. So, like, nikiwa watu hapo high school nini, tulikuwa naweza ku know what I'm listening, what really amazes me. So, yun time nye mzaa yangu alipatanga deal ya ma home theater. I feel, I don't know if sikuizi kama kuna ma sales, hizi ma free yard sale. Budangu alikuwa na ma connections za kuenda ma yard sale za wasi. Yani kama mzungu anataka kuishi ya majuu, anataka kupunguza vitu kwake, anaenda neka yard sale. So mzaa kwa na mjiangi zo strip. So alikuwa napatanga like stuff kali kali. Ma vitu secondhand. Hapo ndo nilipatanga nipatanga lapi yangu. My first lapi when I was in high school. Ilikuwa pesa ingine ya, ilikuwa pesa kidogo sana, but those yard sales were such important shit. Hapo ndo nikajua nganye manuma nafaku wa connections. So mzaa kwa baingi home theater fulani wa zimu ya Panasonic. Kuna time Panasonic ilikuwa kusema, sijui kama sikuizi inakuanga kusema, there was a time Panasonic was producing some dope ass sound systems. So my dad got some Panasonic. So budangu, with his selfish gains, budangu nule mse mwenyako na ego on what he has bought. Budangu nule mse wa, sununue yako, mfanya kazi kwa bidii nunue yendi. It's not a bad thing, me I enjoyed that. Mimi nili enjoy, I turned out to be fine, I'm a responsible person. But mzai wangu alikuwa ngole mseni. Kani kito minunua, ataki wa sewa shike. Juu, alikuwa minunuanga yu home theater for himself. Lafu sasi yu radio mzee, alitupeanga tutumie. But sasa hii sound theater ilikuwa, hii home theater ni sound theater. Hii home theater ilikuwa na key bass. Unajua ile zenye zile speaker za kitambu zenye bass, treble, ilikuwa on one cabinet. But it was top quality audio. So mimi nimeanza kusikiza ma vibes kwa Tel, Mataras Riley. I think at that time I was listening to a lot of Freddie Mac Live and a lot of ZJ Heno, a lot of DJ. Let me tell you some a lot of DJs I was listening to at that time. K-Twix alikuwa cool kid, but I mean, I was a lot of on ghetto shit. ZJ Heno was on my playlist a lot. So ikafika mahali nikarealize, manzi kitu inapiga. Kuna dee budangu wa meka malaki dube, budangu wa sasanga laki dube, I think ya hii laki dube through my dad. So mzangu wa kwa nabili ngi laki dube, bro, na laki dube, unasikia nga hiyo drum inapiga kwa speaker, una T-form. So I wanted to try out my, why don't you come over, Mataras Riley tu. Nasikia kitu inapiga, hiyo time busy signal ametuwa ngoma ya, Dove, Dove, text. Gala WhatsApp. Ana send text, mi send SMS. So you can sound evil. But it was that era of music. So mzee wangu kamefungia anga hiyo home theater kwa cabinet. Mzee wangu kwa ishika. So kuna siku fulani sijui ile saa wingi remote. So baada ya hiyo time hapo napatanga job za kwenda ku market sijui wapi, ya kwenda katu nje. Baada ameenda na Kuru for 1 week kama na sijui wapi. For 7 weeks. So kuna time kwa cabinet, alesa wingi remote, akachanga remote nje ya ka cabinet. So tuka access remote. And tech guys like us, sisi ma tech models. Kaya ni mwanaume na yosu tech model means kutambui bro. Kata kujembia. I remote neza operate. Ata kama kabati imefungwa, neza operate on this other side of life. Mse, nika switch on the home theater. Despite it being kufungwa wa cabinet, hiyo switch ilikuwa nje, sindiyo? Nika switch on. So mimi huyo. Kafunya remote haiwaki. So nikaza kubuka, nikaza kujembia. Opaque things, opaque, transparent things. So kabati za kitambo, zilikuwanga, the outer shape ilikuwanga like hardwood, but the thing that is dividing them ilikuwa plywood. Jika mimi ndo mtu wa kitambo sana wase. Tebu mniambie. So ilikuwa ng plywood. So yeah, the thing dividing them ilikuwa plywood. And kwa kabati yetu ya kitambo, there's a section of it ilikuwa ng place kwa kabikombe. So hiyo place kwa kabikombe ilikuwa ng tu wazi, ilikuwa tu open. Mimi na ufala yangu nikakaa na kisu nika drill akashimo, aka small shimo hapo tu kwa hiyo plywood ndio niweze ku access home theater na remote. Sasa so speaker moja ilikuwa nje, speaker nyingine ilikuwa ndani ya cabinet. Like could distribute even. Bro, ikawa kanga mse. Nika play madoba, nika chachisha mse, like I played a lot of music that day. Na kuna watu wetu tu wakotoa ma siblings wanacheck tu. Wanabambika tu. Azikamu ni shingi wengi kwenye, kuna tule moja yiku wa traitor. Ah, wazejo, kuna moja yiku wanga traitor mse. So, like, na usistangu mdogo mse, akotuna machungu, akotu, nyinyi mmefungua redi ya dadi. Na mfai fungua redi ya dadi. Aziko, ah, tutambu, yenda useme, yata yuko hapa. You know, like, those sibling fluids. So, dadi ya kakuja, next week sato bro. Nega. Nega kanza kuku. Kuperuzi tu kabati yake. Na yudu wanaume. As in, we tend to, as kids, we really tend to forget like our parents are human beings too. Like, they also ask, but they are just grown-ups. Ata mimi, for example, nigenunua mpieta mpia, bro. Nigikuwa na check on it. Niko tu, kani ya mpieta inafanya nini hapa? As in, our heads tiko na jambi. Yani budangu ito wata kuja kuangalia siku moja plywood imetebole, imetebolewa. Kuna dengeza, siku moja sasa. Like, sato next. Si, tulifanya bashi yetu mwitu kwa nyumba na mbro wangu. Au kidogo na sisdangu mtiaji hapo. Shafanyio bash mitu. Isha like some 4 days later. Ndo sisangu mdogo na kuja na mbia dadi. Dadi unajua hati yuka bati imekua shimo. Mzai wakitu wali pull up na anger mse. Noma. So I remember like my mom defended me on that. Kana kumisho like. Ni anju unafungia radio na unajua hati yuwa napenda doba. I think that from that day tukachili wanga doba. Like I really loved music. I did everything for music, bro. Karibu nipigwe mzee. Mzee alikuwa ashaamka na nuko mifungue ndio siniwaachie ile pale. Like men are just curious. Hata mimi nasema gani kipara mtu wiki jana. Like stagon is case tu sana. Cause like men are just curious. Bro, niko na radio hapo tulikuwa tunaachio ile fulani tu mbaya. Unajua leo najanga ile radio ndogo for the boys. Hata wewe niko sio wewe kani kijana na budako alibari radio nyingine alikupea hiyo radio mzee. But don't ask because I really am being said. So my mom really helped me on that shit. Because, yote nilikuwa like high school, nimeanza kuwa head bad. Nimekuwa tukua form 4 hapo, nikuwa taku wa mkia mzai ni mambia, ay, bana. Iredio tu. but ilikuwa tu fit. I think for that day to kereishi mena na mzai wangu. Like, it was a pivotal moment of my life. I need to celebrate that day, yani. Yani deni liamka mzee nikasema yani sasa bila dadi unataka kutujaba YouTube yeye ndio. Oh my god, it sounds so bad. Yeye ndio mzee. I was a cani. Mwanae leo mwangia sana content leo imejipa. I don't even understand how long mwangia 50 minutes and I'm that person of talking for 20 minutes and putting out a music session. Now, with that, for me celebrating my mother for protecting me at all costs, alikuwa kama kuku kubwa kwa kifaranga wake. Manze mimi mecheza futa. As in, I used to enjoy life, bora tu nipite mtihani, ange nitetea. Ange make sure, nimepita mtihani ndo nifanyizi vitu zingine. So, mecheza futa, I was in drama, I was in choir, I was in a lot of stuff. I dropped agriculture at Kenge Art and Design with the shield of my mom. So with that anger, na pull up some Afro playlist. I've been listening to like some Kenyan music, kina Okilomax. I feel like right now it's Okilomax season. It is also this lady who I've been listening to her album a lot, Kiospoa. Udima Kiospoa ni donani? Danger Dinji. I did Danger Dinji. What am I saying? Hey, bro, this is bad. We need to like remember. my favorite artist right now. My favorite artist on my playlist. Because I really love her content. And it was Brandy Minor. Brandy Minor, like, her album is so amazing. You go, you need to check it out. And I really appreciate and love how Brandy Minor has grown from scratch. From all that time of bounce. Hey, Denjandiji, Kakujika Hit. Like, I give her flowers. So, Okeno Mask, Brandy Minor, it's your season. Eh, bana. Eh, Mangoma's metoka kali kali. Fenakitu, I've seen she has dropped a song. Masterpiece, man, I'm a drop Ngoma na Mr. Right. So, I didn't even finally change. Nimetafuta a new name for a new playlist. Itwa Nairobi. So it will be just hits from Nairobi. Because nimeanza kurealize nikiweka kuchill Afrobeats, it can come in Nigeria. But it's not necessary in Nigeria because acha neke Nairobi sound, Nairobi. So then a new playlist called Nairobi. In fact, the previous playlist naita Nairobi. It playlist ilikuwa last year. Ilikuwa kale sal comment. So this time this is a Nairobi playlist episode 2. Eh, bana, the playlist zetu wazimu wazimu. We have things cooking for you, bro. Itafika mahali, tutakuwa tumeka a show for just 3 hours the whole afternoon. Have it on plan. Sikiza hii playlist for the memory of my mother. And thank you for watching over me.
Hey guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Raborang's Radio, in ile mbaya mzee.
Guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Don't talk on the shit, koko hapo kibasti. Been a lover, me she wanna trust. Kawe si gengu, si kuje visas. Life tuna live as you wish, as you want, as you win. I'm a bro, tuna shi.
Manze, hii ni last station, utasikia hadi siku utadedi.
Don't talk on the shit, koko hapo kibasti. Been a lover, me she wanna trust. Kawe si gengu, si kuje visas. Life tuna live as you wish, as you want, as you win. I'm a bro, tuna shi gina love. Oni jiso na joo, oni family. Show how my raise respect as no come. Said koko sina, mebaki vibaki. Sorry mpua wako, mefoli ya machamp. Nyin majitu, nafunza kutrap. Kutrain ili anza from my way back. Pussy suwe, gani mino kukam. Nikumbuka ze siku nkiparara mta. Full G, sana timba na start. Kijone, cha pride, mino realest of once. Usuwe kwa na pressure, ukitresa demand. Baby, ni show, ilove yako ni real. Give me sloppy kwa jam, tuki whip. One in a million, don't trick kama queen. No time, niku hot, so na jo siku mean. Na joan in a light, on a tragic kudim. Mama lynch, on my bug, uta win. Them wanna fall, juhi, game for clean.
This is
Belinda and welcome to Raborang's Radio.
I feel like they can come for me.
It's all in the eyes, if you look, you see. Nasikia hii beat ina melodies. Old me back in a zone memory.
Only the flesh are using in the world. This is
melodies. Old me back in a zone memories.
All time takatuku kuwa free. Free madiko free, ngovo free. I had to let her be. You can do whatever you want. You can go wherever you want. Monday, a cautious G. Ignorance is just a bliss. Beautiful wife, beautiful kids. I'll smile and I can kiss. Some things, you need peace. Says kumbuka my mom's grave. I wish dad and get home some days. who can I trust? Who can I trust? Sometimes I think about the past. If it was written, it was it happened. And Allah never forsakes his servant. Now stay quite reluctant, cause I'm in a place in a band that's dealing up to my standards. Spread love and kindness, don't get left to priceless. Like leaving a legacy, kushindana kunywa Hennessy. Spread love and kindness, don't get left to priceless. Like leaving a legacy, sio kushindana kunywa Hennessy. Chips on flights, off your shoes and chips on Ubers na kuja. Niko mali crowded na gunga, niko mali crowded na gunga. Now feel it's like they can come for me. It's all in the eyes, if you look you see.
Niko na visa, niko kwa simu na nasikia bashi nashika. Je, kuna madem, kuna maliga.
Guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Ah, 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 ah. Sitaki picha kubaba sitaki vita na shikisha na mavela mabichwa na tukishikwa jo mabel Mona Lisa tutoke BND twende BNB niko DND usijam I will be RB
mihadara kizishanza kunidanganya Hadi najishuku sana Zimelipu zimenichanganya Napenda vitu si ufanya Vile inafa Aha 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 Nero bog na matin Aha Aha Aha
Sikia, kwa nini
kiasi?
Kwa nini?
Guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Manze, hii ni ila station utasikia hadi siku utadedi.
Kwa nini? Sikia, kwa nini? Kesho, jo, protect your shine, protect your star. Kuna sewa naitaka brav. Kila time ya feel fika mwisho na chikumbusha ndo meanza farm. Tentos that way thing that I got. That's why niko hapa man. I be feeling blessed so lately. Vitu nilembea na pata man. Protect your shine, protect your star. Kuna sewa naitaka brav. Kila time na feel fika mwisho na chikumbusha ndo meanza farm. Tentos that way thing that I got. That's why niko hapa man. I be feeling blessed so lately. Vitu nilembea na pata man. Vitu nilembea na pata man. That's why na give thanks. Mali metoka ni Mungu man. Born and raised na masugu man. I can't associate with voodoo man. Cause I'm a good good man. I can't associate with voodoo man. Cause I'm a good good man. Kuna lot nime sacrifice. Life ni game tuna roll the dice. Inshallah unless I can't do it twice. Nisha pay the price. Watch me rise like a kite in the sky. Look deep in my eyes. In a harbor you can't see me cry. Look deep in my eyes. In a harbor you can't see me cry. Only once now was it rewind. Fate yako ni weku decide. Utaride house with sights. Nilikuwa smart nika improvise. You only once now was it rewind. Fate yako ni weku decide. Utaride house with sights. Nilikuwa smart nika improvise. Yo, Brooklyn sound wana recognize. Na check my op. Jocko in disguise. Na fight my demons ziko inside. Na protect yo whatever is mine. Na fight my demons ziko inside. Protect your shine whatever is mine. Kuna sewa na itaka brav. Kila time ya feel fika motion. Na tukumbusha ndo meanza fam. Tento that way thing that I'm
Raborang's Radio. Inile mbaya mzee.
Jia nini ha? Tunabisha na jua nini? Ha? Skills za jua nini? Ha? Fudishi jua nini? Tunabisha na jua nini?
Jua nini? Jua nini?
Tunauliza na juu ya nini, tunaidishi juu ya nini, tunakusmoke juu ya nini, tunakufight juu ya nini, tunabisha na juu ya nini.
Juu ya nini, 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 ha.
Kijana handsome, niliacha Mazda. No rap cap cuisine na Ford Mustang. Suck your mother, yasa. Leta mtu rajaza, fuck Netanyahu Gaza. Pius Mwiru, naleta nuru mwangaza. Roll the riba vishi, Fredosh kwa duka, anakanjanga. Simple boys no maombre, na roll nanguna, anamkwanja. Squeezy ni nini wanasema, kasi mpesa, basi nyamaza. Kiongozi, uliza tamaza, kwanza nyamaza. Jahazi jaza, kabla kabla, haba na haba, maza. Anapenda arufi ya dinga, anapenda arufi ya irori, anapenda arufi ya dinga.
Jua nini, haa?
tunabishana juu ya nini? Ha, si uzoza juu ya nini? Ha, si udishi juu ya nini? Wa, tunabishana juu ya nini?
Juu ya nini? Juu ya nini? Juu ya nini? Juu ya nini? Juu ya nini?
Tunaulizana juu ya nini? Tunadishi juu ya nini? Tunakusmoke juu ya nini? Tunakufight juu ya nini? Tunabishana juu ya nini?
Juu ya nini? Juu ya nini? Juu ya nini? Juu ya nini? Juu ya nini?
Mother nauliza, why did you shoot my son? Ni juu ya nini? So do this year you did this group, not even one journey.
Ikona key cause this Swiss her master key. I be grinding all day, I be pushing P Hennessy kicking in. Masterpiece our poor, they be tricky brown girls want piece of me. Ikona key cause this Swiss her master key. I be grinding all day, I be pushing P Hennessy kicking in. Masterpiece our poor, they be freaking me. So she got my little kid and she keeping it. Say she got my little kid and she keeping it. I'm on a 85C, I be ripping it. He track me calling, ikona chili. Master to go on top, car ceiling. She a body lol, she be freaking me. When I'm not around, she be watching me. We the bad boys, we be kicking it. Tuna leta terrible, we be killing it. We be killing it from Jan till December. You like it or not, my bro, this a banger. My cup empty, call the bartender. Velen ili pop that thing while he surrender.
Masterpiece aka fast spender. We got the big toys, my bazenga. Benz black in a kakandenga. Na nikitoa poa na ipenda.
Ikona key cause this Swiss our master key. I be grinding all day, I be pushing P Hennessy kicking in. Masterpiece our poor, they be freaky brown girls want piece of me. Ikona key cause this Swiss our master key. I be grinding all day, I be pushing P Hennessy kicking in. Masterpiece, our poor, they be freaking me. Say she got my little kid and she keeping it.
Yeah, she keeping it, mindo baby daddy. Baby girl, Mr. Kiotani. We don't look alike at ufanani. Izo lips, siyo zangu zinakafani.
It ain't mine, afanani na Mr. Right. Kani wangu ageshika mic by me. Na shika flight, flight inatoka night. Flow ni unrecognized and I'm fed of height. Flow ni unrecognized and I'm fed of height.
All along, when I do team fit east, is it sweet, suki jam, nah, 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 nah,
nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah,
nah. All along, wana ni utim fin east. Hizi sweet, suki jana. Tuko level moja wuna thani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tutwani. Hadi ya bros, then a bros, na ma bros, na ma gramba na itos, then a glop, jana. All along, wana ni utim fin east. Hizi sweet, suki jana. Tuko level moja wuna thani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tutwani. Hadi ya bros, then a bros, na ma gramba na itos, then a glop, ha. Changu zile fako those days. Ata naku njive sila bado wako njaits. Ha, no filter nikikemba menje. High school nilikuanga Dr. Mwenje. We jua, ha, uko inje. Doni chumize kichwani labda finje finje. Hey, indio life ya jiji. Mgunaka nipoko lali kwa baridi. Ditney, speedy, mristi, mbigi. We ain't kidding. Kwani we ni cheesy? Nini blinking, nini bling bling. Mingi mangiri, nikro denge denja dinji. God bless the king, long live the queen. Sky lacking bila class, missy Aladdin. Tozanga bad big, kama kawa mini zing. Dr. Rick, big, this a daily job. All along, wana ni utim fin east. Hizi sweet, suki jana. Tuko level moja muna thani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tutwani. Hadi ya bros, then a bros, na ma bros, na ma bramba na ikos. All along, wana ni utim fin east. Hizi sweet, suki
jana. Are you listening?
Listen!
How can a man talk bad?
Bad.
How? Wanyamaza kutakisikia track ni maza.
Aha.
Tuliwalaza.
Listen.
Paper vet. Listen. Here no see, no speak, no evil. Umezeka sini angel, I'm a demon. Tumimoke on to this season. Tuko chop up than the season. Opal but bila reason. Condition, na focus na mission, na focus na mission. Here no see, no speak, no evil. Me say Cassini, angel, I'm a demon. Me mock on to this season, go chop off the entire season. Opal patch be la reason. On this condition, na focus na mission, na focus na mission.
Man, I live this life. Thank God if I see another day. Woo. Nothing happened by accident. It's all by design, gotta pride her bit. She got a waist that's small like Nate. Yep. Sweet one, she got lots of cake. Pop shit, no ice, it's paid. I like to keep things brief like a kid. Got something to say, come say to my face. Been bad from Kwe for goodness sake.
Me the top shot and me come na gun. Kutila mafala, manze only fun. Nanlo a chocho, neza rap. Manze my bro, better stop the cup. Me name deadly and that's a fact. Couple bitches, you rapping fast. Sitcom boko is chasing guap. Niggas locked up behind them bars. Easy peace, easy fucks. If flex to beef, I give no fuck. I've done my part, I came to rap. Now it's time to hit the blunt. Done.
Aye, I'm a bad man, bad man. I had to think of a plan round here. 5-8, we still representing. Got one life, why are you stressing? Keeping it fresh, I do spiritual cleansing. And I never kid about impressing. All of my L's, they turn into lessons. Less than I know about me, just guessing. Don't play with the gang, stop messing. Swing that blade, I ain't talking about fencing. Swing that, ching, ching, ching.
Here no see, no speak, no evil. Umezeka, see me angel, I'm a demon. To me more prone to this season. Good job of that season. Hope I'll be la reason.
Manze, hey,
shake a chin, you can say my fuck shit. Roll me a fucking wrist, cause bro, I'm finding something sick. Where's your lay one till you drip? On a gliding spree, more blood been spilled. Bro, I'm gonna find a scene more hate is something real. Cause fix my G, more hate is something real. Trending squeezing a hack, you have it to one lies in a trend for Twitter. Brandon is showing his first issues, cause last more alive on a day in the jeeper. Ring a cow on top point, not it's a matter of time to crush qua peeper. And a die and a beef, now who? Come to show Kablo, Usha wife who shoot Kablo and insist not trace your scene. One touch any jokes on you. You ma rang it na strike a beater. Come no beef with turn to cooks. The guy how I die he smoke. Cause feel like ni checky and a zama. Boom and a duck a goose on set. We dress to suit. Drill to na fanya too. A 10 on 10 who kill my shooter. Ching 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 akuna blade na rusha. Brawly ni show ni si bonge mob. Be a silent G, be a silent ruler. Can't make wrong is no mistake. Will never be sorry kuna reason Buddha. Niki top wanna get more loss. My losses wanna cool ama ukuta. Ushaika chini ukasema fuck shit. Roll me a fucking wrist. Cause bro ni mefanyanga something sick. Where's your lay one till you drill? On a gliding spree more blood been spilled. Bro marangaki nimefanyanga scene. More hate is something real. Cause streets my G, more hate is something real. Niko busy nkisaka your freedom. Bro na ni test that to your math. Usidai his smoke for fun. Jua lie to commit CD leku plus. Niko busy nkisaka your freedom. Bro na ni test that to your math. Usidai his smoke for fun. Jua lie to commit CD leku plus.
Clan.
So, so.
Chatuki up. Nakuram kama clock. Yo, BMT. In it.
Raburans Radio.
Juni mepiga tick, my nigga usi talk. Chatuki up, nakuram kama clock. Niko mekosa biz, nashindo kini stock. Chatuki up, nakuram kama clock. Nakuram kama clock, nakuram kama clock. Chatuki up, nakuram kama clock. Nakuram kama clock, kuram kama clock. Chatuki up, nakuram kama clock. Sometimes I wonder why, nashinda mkini try. Nika kusema world boss ati amekosa vibe. Prepare his on my file, napita nkizi sign. Na cover up your scene, baka yesu lindi nai. Ata kama umeniti, my nigga ndakuchai. Mpwana bonga shit, anadaini mwan block. Anadaini mpei pipe, jome block. Kama cho, you'll find me at your door. Don't you worry, don't you knock. Juni mepiga tick, my nigga usi talk. Chatuki up, ndaku round kama clock. Niko mekosa biz, nashindo kini stock. Chatuki up, ndaku round kama clock. Ndaku round kama clock, ndaku round kama clock. Chatuki up, ndaku round kama clock. Ndaku round kama clock, ku round kama clock. Chatuki up, ndaku round kama clock. Mabom, mabom, zina block kwa hizi chom. Manoti na makoin, zina flat kwa hizi float. Wapoa ni warude, denda ulize mama's boy. Respect ndo natako, sinitiz kama toy. Kwa megrefu mwage soil, mfunge ndani ya foil. Ni rock kama mix. Hata uniboil kwa games yezi lose. Siwezi kosa point. Nataka huyo Steph. Jumina bana boy. Helicopter na the best. Kwa streets wana to trace. Tuna take big steps. Wana move kama rats. Selector na win bread. Goals na attempt. My G's are the best. My G's are the best. Mills ina double kanganya za double M. Drill tunapiga utadhani GRM. GRM, GRM. Yo, say my niggas with the best. Check it. Mad clan, mad clan. Juni mepiga tick. My niggas will talk. Chat.
Set the operation nice and pretty. Roll one up, yeah. Things it can get tricky. Napenda kumedi na mziki. Kama ni mapenzi then baby. Ulinifanya nini? Cause I really wanna get time. Really wanna get time. Nigga know ya, like any time flies. Ntaku treat like I'm supposed to. If you just let me show ya. Double bar rest on my chest and my shoulder. I must have for my tele. I think him and I fell in love overnight there. Loving him since then. I must have for my tele. I think him and I fell in love overnight there. Loving him since then.
I've been alone without you by my side.
inside, I swear I'm not able to face this thing called life. I feel I'm not stable. So you are my lifeline, my only cable. Oh, my admirable.
Look at the stars shining so bright to get your attention. But we're so in love, so magical, eh? I'll never love again. Believe it's planning a future now. And when we make love, you're taking all the pain away. Oh, Dina Timbra Nade, universal love me, me and Chango Adonde Nade. Pokna, pokna, you don't match a local deal. Money and even a bit of money, Luanda Miguel. No, oh, can I go in pain? Oh, can I pull thee? I must have a mind, tell her I think she
likes it. Make her call away.
Another day, another crisis. Keyboard warriors still typing. Mini lover, siku hizi spendi fighting. Na mahita hawa wezi nkua timing. Na hata wakini takaidi, I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG, dawa ya watiaji huanga silence. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Number my guy.
Chaper con dinero na hero casi anda. Leo ni party hadi mchana.
Mama my guy.
Shere na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitanga kiongozi. Vile mimi nitesanga Nairobi. Sele, sele, zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Yaki wewe, wewe psi nirekoti. Kesho nipate mesha niposti. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze.
Okay, squeezy rap ni therapy. Nisha jua difference ya congrats na jealousy. Tangu dozi kam, kila msejo ni relative. Nilipata revelation, this is the genesis. Heaven is the goal, but your course in a scene. Looking to the goat, hivo ndo mina feel. Wameingiza njeve na misi nanga chills. Design ya Martin Luther Buddha, niko na dream. Nyeko kwa billboard, doa get the bigger picture. Game bila loki, nikadaro bila teacher. Nilitoka system na niko kwa kila speaker. Hapa siyati nini mwenye nguvu ndo napishwa. Big stepper wanafuata nyayo. Nilisha chukua the crown na nkakwa manayo. Sai bado koja T, uko in denial. Wako ready kunijudge, mina side jenye grass iko greener. Hadi kukistorm bado mina stand tall. Neza pull up na kibenza mabima. Ina come from within, I was born to be king. Naona critics wamegeuka believers. Tulianza jani na the real ones. I made it this far cause I'm a dreamer. Put your drinks up, this was for the dreamers, okay. Sa zingine miu film kana climb na sifiki. Money on my mind so ata simu misi shiki. Buzz na marimes dosa fanya nishi fiti. Life ni kama magic, ineza get tricky. Mini street ambassador. Beat na masaka, skill na master plan. Drink na jaza glass. Loki ni number one, nobody better than. Industry kama class, I still have a lot to learn. I'm the same guy, Johnny, mindset ime change. My fans wana cheesy kila time na panda stage. Sai nisha prove gona na jita the great. Ni wengi wana try na siku wate wate wate.
Niko na wanyama banki kwa sibori. Transaction story.
Guys, nashika this makash, is the Linda and welcome to Laborance Radio.
Narola majina madenge na dinga na ringa. Hey. Niko na wanyama banki kwa sibori. Transaction story. Nashika makash, jana tejina mariga. Narola majina madenge na ndai na ringa.
Wanasema eti squeeze ni na ringa. Juniko busy sina riba. Sida imboga sembe haingi bila liver. Kisha madoba, mimi na my G-bag. Siyazaki kasi tamaliza. Guinness mbili na taska sida ya diva. kaniko klabu mindo na lipa. Peace kama arabu na rahaka ya muafrika. Man, I swear my lifestyle is so wrong. Five in the morning with a girl I don't know. Fuck, I'm a pony, just crazy, we don't run. I track in the bamba, I know my brothers will come from. Na spend you judge. Niko na super kona spending habits. Kibidit na washa kiku speng in public. Ata si bidit na za kukupe with sanis.
Niko na wanyama banki kosi bori. Transaction story. Nashika makash. Nena jeje na mariga. Narola manjina madenge na jinga na jinga. Niko na wanyama banki kosi bori. Transaction story. Nashika makash. Jana jeje na mariga. Narola manjina madenge na ndai na ringa.
Walintokia jana sili siku wana hama. In fact walintokia samba John Kihama. Nilibumburushwa spinning gun from a ganja. Once on the run will be 3 days till our last sleepless in your hand as my
own. One by one, you pay a mango quarter chance. Done, isha jipa vila taku dance and a die. Dollar, timi kuwa za fan. Namuliza na itwa nani anadai nite an. An, check in the plan. Mam, kuna mali naenda kuperform. Come down, down kuna form. Hey, kana inama joni sabay na jiform. City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
So mini big man siskelebu ni zangalewa. Na niko fit sana finya bazu tanchorea. Na nasafisha na piga luku tanmezea. Sipigi miss pass na cheki unikanerea. Na uki design na decide nikani mwembe na re. Kwa hii side na mea pembe. Cheza zote tic tac toe. Unakauni bamba sana kakiti pito. City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
City kama pasa pasa,
pasa pasa,
kama pasa pasa,
pasa pasa.
Pasta 4, niko class 4. Baby girl anadai ni washendom. Sisi bonga fiti juu miuku wa don. Easy N wana try kuni transform. Niko class na magai tunapass form. Na magali wamevaa dong. Story gani walae sezi pass dom. Niko chat na magai mindo father and dom. Kikibini walae ninafiga lon. Unachua maizani nafika home. Sezi banja mdam mindo father son. Easy streets unachua mindo melgun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy magai itachipa soon. Usi worry na life itachipa noon. Punctuation kwa life no matter good. Ni weekendi walae zimefika moon. Na madiva wamechrom ni mefika zoom. Usizime my guys, unajua rules. Unakata walae adifike noon. Kanindom unataka una call kush. Easy end unataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda mataikun. Akijipa my guy unacheza pool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda alibad goon. Kani life tunapenda money fast good. Alijama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. First thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Nina mabuso mbeba.
Laborance Radio. Inile mbaya mzee.
Check you, bori ko best, bori ko top. Leo tunakanjana na machep. Shida si do, shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tunaflex. So ito si tumes, let us on my best.
Nasema rom, so ina bamba. Rom, so ina bamba. Shabra ina bamba. Kido ina bamba. Nasema rom, so ina bamba. Rom, so ina bamba. Shabra ina bamba. Kido ina bamba.
Hey, jio blunt ndo shintu na vuva. Ni dancer, lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high, ivi ivi. Macho zimenyenya flight mode, easy easy. Wenda puwa na Malawi, fresh Bob Marley. Fresh jamadawi ni kiskank misi nawi. Korondi minifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ani namba uno, bazu neza pulo. Boshini yanguwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm. Zote ziko box, yani zote ni ajab.
Ram so inabamba. Ram so inabamba.
Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu.
Shikishando mtindo si udu ndo mtindo si udu ndo mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu ndo mtindo si udu ndo mtindo si udu. Mtukutu mtoa kutu kwenye luku na sibutu guruguru mtaani mistari mistari kula jaba kila sa tagzin imejaa merundogo do mtaa dogo dogo ndio pace digi digi ndio clan. Mina penda digitali na matools ziko ndani zimetoka huko kore na wapoa ni walami wana dance tu vifane juu itraki joni kali. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu ndo mtindo si udu ndo mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu ndo mtindo si udu ndo mtindo si udu.
Hai shikishana jaba kando kushman alafu manzi ya mafifa ndio utaguza. Bado sako lui na zini losers walai wajakoya kiingia tunaunguza. Bado shashi nyingi tunaburura alafu huko kando ni wapoa na masura. Bukukuda life ni fiti shika surba na kama ni kuwaka tunawaka ndaya nyumba. Hai
shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu. Shikishando mtindo si udu.
Fresh music in the world. This is
Raburansu Radio.
Raburansu Radio Station.
Raburansu Radio.
Hey guys, this is Belinda and welcome to Raburansu Radio.